fire. That's DJ Ace. More fire.
Nimekuja na moto, nize ne volcano.
Nivai kutundo mimi, nimekuja na ayo. Nasikushika sana, tunasijadi kwa wayo.
It's DJ Ace, the hype master.
Nikizaka safi safi.
Bebe kama miracles of Jesus.
Kujigida wa razi, ndo kitu si udu.
Kwa itini big zone kuwa beba karaburu.
Bad bitch kwa ipati baby kotoku.
Put up your hand because you're ready for the ride.
DJ Ace the hype master.
Mini Fiat understand. Walendina kaimara mol vile dos na kala clash.
Weekend vibes.
Follow the hype master at hype master official on Instagram. This is DJ Ace the hype master.
Yeah man, I'm psycho, you know. Yo, my lady.
Hey Miss Fatty Fatty, you a murder. Millie love it the way you twist and a turn up. Hotter than lava, my girl, you a burn up. A nicer gal you be never ever heard of. Hey Miss Fatty Fatty, you a murder. Hey Miss Fatty, hey Miss Fatty Fatty, you a murder.
Hey Miss Fatty Fatty, you nah he murder. Me ni dem me na julia taku bona. Kronji nota shots ni uchoma. Ni uchoma, ani uchoma. Hey Miss Fatty Fatty, you nah he murder.
Kila area na idai na iwai ndo inakuanga criteria. Ni piamu, ni beti, ni visa ala.
DJ Ace, the hype master.
Nika tuko F2, ndi tubi finish. Nika tuko F2, nika tuko F2. Nika tuko F2, ndi tubi finish. Supermarkers tu bebe kama miracles of Jesus. John Mayne, deka deka. Massive, kamzozo kazoze. Matawini ogana. Na kwani fomi kiani, kastana ni mrembo flani. Aga seti kisani. Zuka unipati, ura diskosi yani. Predator ina usha taxi, rasa na piga mbati. Dishoto jani kaki, astenje misilali. Ndegia nataka ngapi. Mesemo liona wapi. Sungo jana kamsari. Astenje misilali. Ndegia nataka ngapi. Mesemo liona wapi. Sungo jana kamsari. So basi digi dikla. Bitch, Kwanda. Bitch, lip gloss. Bitch, Shali. Bitch, iPhone. Bitch, nywele. Bitch, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla. Bitch, Kwanda. Bitch, lip gloss. Bitch, Shali. Bitch, iPhone. Bitch, nywele. Bitch, kila kitu mbichi toka juu hadi chini.
When I come in, go where?
No man, 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 no man,
no man, no man, no man, no man, no man, we never gone for the radar. Only if you turn up in a dance on a thing about Trevor, no tell me that's sound clever. When y'all fast up in a chance, I wine on a pass, tell me which one you prefer. Yeah, of course, woman forever. When I'm not in my letter, that's why me we never leave out header. Cause me don't know she ready to whatever. Tall I tell her, bring me tape measure. Me, I gonna give up the whole lot treasure. Woman, I with joy, y'all are with pleasure. Pleasure, we have them as religion. Father God never create none better. Nothing better.
When I come in, go away.
No man, 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 no
man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, no man, everything we do, we are give them
full and dead.
Give them
full and dead.
Give them
full and dead.
Well, if I'm a villain, we are give them
full and dead.
We take care, we are give them
full and dead.
The whole 2000, we are give them
full and dead.
Give them full and dead.
Bona nyinyi na wawasha, nkikula nyama choma tufirifiri na taska. Bro metituma ako kazini anaisaka, but anajua bibi yake anafanya nini naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content, na shindwa dunge chengani so nazidunga zote. Anataka nmwagendani mina mwaga kwa matope, si ubonga kila mitu kitaka ganji itoke. Normally shembeteng, mamoli kwa henneken. Mwena mi, yo my friend, we got rich in the end. Tulimtupa kwa boots, si tulimtrace na magan. Kawamini tuko luzu, liza eshda falling am
Sini mabagla for sure na hisi siri. Bala club wezi njua kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu chanipata ni mesare siki bizi.
Na vaguenda nani zaini. Fit vlani shua popsa kwa wazaki. Jege masanse hawa tutaki. Kapungi tambwe siku tambwe.
A secret for your wow wow. It's like kill them with the know. Just make a boy know you're not blow. It's like kill them with the know. Tell them say Vegas say so. Me why you skin your teeth and make me see it. If you're sure from your phone say you never tweet. You wanna freak one man you keep. And him never yet complain say you're deep. You make your bow you no answer to yo. Wanna one man assembly a chow chow. Need up your bro make a guy know. If they move in blow, oh, I sing again. Heads high, kill them with the know. Just make a boy know you're not blow. Heads high, kill them with the know. Make a boy know you wanna pop a shot, wow, wow. Heads high, kill them with the know. Just make a boy know you're not blow. Heads high, kill them with the know. Tell them be a god say so.
Anna, chica tambla. Anna, weka vodo. Anna, piga two flash. Yeah, jali chesa. Anna, chica tambla. Anna, weka vodo. Kuzi toka zake zikimshu. Ana shika tambla. Ana weka vodo. Ana piga two flash. Yeah, jali chesa. Ana shika tambla. Ana weka vodo. Ana penda kuzi toka zake zikimshu. Ana shika tambla. Ana 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 shika tambla. Ana shika tambla. Ana shika tambla. Ana weka vodo. Ana piga two flash. Yeah, jali chesa. Ana shika tambla. Ana weka vodo. Ana penda kuzi toka zake zikimshu. Ana shika tambla. Ana weka vodo. Two flash, yeah, jali chesa. Ana, shika tambla. Ana, weka vodo. Ana, benda kuzitoka zake zikimshu. Ana, shika glasi, weka barafu. Shika glasi, weka barafu.
Shika glasi, weka barafu. Mimi na kinywaje ni wa kwenye mashavu.
My name is
DJ Ace, the hype master.
The telethon, he got my jealous on, and I get my jealous on. I fuck him like I miss him. He just came out of prison. Bitches be talking shit, but they ain't got a pot to piss in. My name is Nicki M. I'm in a sticky bins. That mean it's candy apple red. I'm Barbie, this was Ken. That is a Fendi fact. I'm with a 100 max. Oh, this is custom made. Donatella sent me that.
Turn up the fire, blazing tracks for the mind, body, and soul. Breaking chains. It's the heavy mix king. Yeah. DJ Ace the Hype Master.
Ninde boss, ninde wild boss. Jackie, twende, fizi washa fuck. Si ume default. Afya kusani kwali safi mui kula fuck. Ninde sign ya fuck. Stuko nazo implant. Sabu moja mbili tatu hatifiche fuck. Suzy washa fuck. Si ume default. Afya kusani kwali safi mui kula fuck. Ninde sign ya fuck. Stuko nazo implant. Sabu moja mbili tatu hatifiche fuck. Jackie, nazi kula kile tende awa ilgoro. Naikula na mbogi na medinkiwa solo. Neza kikulia mta, neza kikulia kwa kolo. Wapenda gima slip, konyo shiaga makolo. Sikiaza kuwa koskini down baka moro. Shai washa kiongwelo, lafuka seti velo. Lidu evil, ni feel Iron Melo. Izi mangwelo bana jozi na donjo. Msena teki, niko na zoa nifuate. Na kama nitamu iyo whips pake mate. Niko na page ya weed, follow. Mi wasi deliver gima slim ni makolo. Si washa fuck, si ume default. Afya kusani kwali safi mui kula fuck. Hindo sign ya fuck. Stuko nazo implant. Sabu moja mbili tatu hadifike fuck. Suzy washa fuck, si ume default. Afya kusani kwali safi mui kula fuck. Hindo sign ya fuck. Stuko nazo implant. Sabu moja mbili tatu hadifike fuck.
Change power.
Why? Una dance feet, una wacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, zime nice. Madam nakudai, umedunga mini na unapenda mangwai. Una dance feet, una wacha niki smile. Ama niko high, jua lies, zime nice. Madam nakudai.
Die, die, zina, siku die, die, tena.
I'm just in the mood for Sunday.
Madam nakudai, umedunga mimi na napenda mambuai. Una dance feet, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, zime nice. Madam nakudai, umedunga mimi na napenda mambuai. Una dance feet, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, zime nice. Lazima ring, lazima ring light. Ndiyo msupa ato kunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katike na madiva. Design nimezoza imibaki nitwe
shifta.
Madam nakudai, umedunga mini na napenda mangwai. Una dance feet, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies,
die, die,
nice.
Die, die, die.
Wanataka tuende tuwe shada. Round mbili tatu sasa sisi tuko rada. Masate wakikam tumesha jikata. Mali zangu safi hadi uwezi kazipata. Masoja wakanipata. Jana hebu sema kila kitu kunafanya. Afisa mina juna taka tukukanjwa. Nilikulwa maviboko zote kwa mapaja.
Ngwai ngwai mangwai ngwai. Ngwai ngwai mangwai ngwai. Ngwai ngwai mangwai ngwai. Ngwai ngwai mangwai ngwai. Mimi meni bo kuwa bonzo mekuja jo. Adi guai guai, mai guai guai.
I'm in a love.
Weekend vibes.
Why take me head and sugar vanish shoulder? Somewhere under bed, the phone play under. Turn on the TV and start the drama. When me a dance, cocky long him say be why nada. Me daddy beat me, me a bounty mama. Him a play string guitar, me a bang piano.
Sound string up, nice and make our this meander.
Sweat a run out a race in a the love saga. Die, die.
Weekend vibes with the hype master.
Think we never know. The eyes warm me neck and make your eyes a glow. One thing be careful of the ones from the bro. Cause the ones from the girl in a some expensive blow.
Money,
we make some girls fly down like bro. Cause every money man a potential puppy show. Them a flirting man from what we kill below. Before you get a touch them girl, let's go. She and her friend them down there. Would I do anything to get to that Tina? Can't take the pressure from the one Katrina. Just to hear Moschino. Them not ready. Any loose baggage, yeah. They are the shedding. We know one man, them never steady. All them are who are just so friendly. My money up there.
Anapiga pit ndo na nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza radio kitubeba tukiwa matirejo. Dance kwa itune, niki dance kwa itune. Tukisikiza radio kitubeba tukiwa matirejo. Tukisikiza radio kitubeba tukiwa matirejo. Dance kwa itune, niki roga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pit ndo na nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza radio kitubeba tukiwa matirejo. Dance kwa itune, niki roga beat. So manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa si watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanachezwa na bone. Mara ngapi unamwita ukilengwa? Na kama jai notice wakela limteka. Hizi fela wako ni kulalia tu pesa. Mabuda wa vitambi tu ya prado simpesa. Nanguna kiwa maji anafekwa bila pressure. Form zake za kulewa zimpandisha tempa. Sari story mingi tulikuta na December. Kimona kuna taru wejua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Backdoor tuko jam down ni kulight up. Mina die short fine ass na mabundles. Baby calm down bado unawa. Kuzidisha moro wake fine bini brown skin. Yani demu kitu safi uwezi fikiria. Mara mbilu lalendani. Napata na nawenda na panga ja weekend. Ya nadai ende club ashikishizo vibeti. Vibeti za masponya kitungisha kiyuno. Nadai shikia ball ndapeleka mbaka euro. Story za uongo jisponyo na kiyolo. Medunga di maguru. Unakwela ni mamboto tatishi kwa mamoru. Fikia di mokoro. Na doba zangu benja kuteka mtoto wa sonko. Mtoto ni kisonko. Anapiga pia. kick ndana nyumba na bado nanimaliza tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirezo dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up anapiga beat ndana nyumba na bado nanimaliza tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirezo dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up
sexual healing. Put up your hand because you're ready for your ride. You want a man to point your heels to the sky. Gonna come break and break straight through the night. Y'all on my side. You want a man to make you make money for nice. Bite your lip and roll up your eyes. Bring your teeth are you pleased with the size. Y'all on my side. You ever slap them, whop them, keep them returning. Lock up on a woman cause she just might be yearning.
You learning?
You know she's a joke, grind determined. Walk to the eye, reputation me earning. It's a praise of your woman, she not torment. And me might have to visit her apartment. Things are gone when she tear off me garments. Salute the nookie sergeant. Put up your hand, make sure you're ready for your ride. You want a man to put your heels to the sky. Go to the rhythm, break straight through the night. Y'all on my side. You want a man to make you make money for night. Bite your lips and roll up your eyes.
Kona chrome, konya gina mabomo, poa na ding jong, kasi kubuklan kuzon na mabro, na kama siko zone, mimi poa na mchok, samahani kama unipati kwa phones, unajua kani weekend iweze nipata at all hapa, hapa ni wapi my lady sote ni wa hot, nikigigi left right, ni wa poa wa mikrome, kama ni form, nite for me kona chrome, konya gina mabomo, poa na ding jong, kasi kubuklan kuzon na mabro, na kama siko zone, mimi poa na mchok, samahani kama unipati kwa phones, unajua kani weekend wezi nipata at all hapa. Hapa ni wapi my ladies wote ni wa hot. Nikidigi left right ni wa poa wa mikrom. Tulikam tukiwa one by one by one. Bakutoka tuni two by two by two. Tulikam tukiwa one by one by one. Bakutoka kila mtu anatoka na mutu. Tulikam tukiwa one by one by one. Bakutoka tuni two by two by two. Tulikam tukiwa one by one by one. Bakutoka kila mtu anatoka na mutu.
Okay. Can you wali? Hey. Yes indeed. Hey. You gotta leave. Hey. Okay. Now the race left them girls they a lot. If I look good test again, more than pass. With finesse and the class, shape like an hourglass and bar. Pressure them in at the E-class. And you know you're shopping it no matter what cost. Them not gonna waste so them quick to talk. And it put them through you taking off like a near rock.
Tell you.
Alona, uneza tokea area kuna form. Uneza ati tuko juu ya chrome. Na bashi mi chrome. Alafu mi for 10, for 20 tuko mandom. Mpoa na uguza anataka tende home. Na zongo zimerunda niko juu ya jingjo. Unaskebede imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki na sundo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Unaskebede imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki na sundo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily.
Selector, come sawa na kidi gal dem bubble time. If you love this, gal dem a bubble.
Selector,
oh yeah, talk to me.
Selector, come sawa na kidi gal dem bubble time. If you love this, the gal dem a bubble. Put up your hand, you play a song. The gal stab us down. Now the gal dem time. Play a song, the gal white.
big selector a player, you no rookie. Catch the baseline, watch it, girl, them a should be. Hey, when the girl, them a dip it and a drop it, you a funny man. If you no happy,
follow me then. Girl, I dash out, so me glad me come out. Ready, Philip, what you talking about? Road me lift, me no want see no host. We a rave and a wait, and the sun to come out.
Girl, a bubble, bubble, girl, a bubble, bubble, girl, a bubble, bubble, girl, a bubble, bubble, them a bubble.
Bubble ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haga nono
like a boss
tenda wema pewa taco kwangu ni clean so buda fagia kwako nikuje ndogo jutakula kushoto usitake kuona na my dirty version nilijam nika sample mali yako manzi yako na mpanga wako wakando tunapigenga trio sam tunakusengenya ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda mtoto wa nyumbani toto la home Kenyan girl kanapenda ganji shienda ho bad bitch kwa ipati baby ko top kwenye flow joka na perform joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na konga TikToka Big Bok napenda stick proper Big Bomb bila kona Big Bomba Big Bok napenda kuzitoka TikTok na konga TikToka Big Bok napenda stick proper
Big Bomb bila kona Big Bomba. Tuko jam tunakam tukisonga zetu zimeshika for life Johnny Noma na wapua bako mekrom na makwota hadisi ya shasha muka mna kikwota wezi dunda form bila kasho ni noma leo ni weekendi wale kumeshona unakaa fiti wale ukizitoka sezi kosa tau baby girl nitetonga uko area gani ni kamjo na chopa nikifika area nadai kukuona poa ni msafi na figani ya chupa anaitwa Alicia Melanie Ndiva akidunga fiti wale take a picture umeteki west baby girl tiame west
ile masa ya choku set ndo waga na relocate na kumbuka how we met nona tulikuwa ni fit. Nilipatanga ukisenduka nipitishi ya chain ya kingem nika kuara na bondo kaniretwe ni baby doll vilupi matet baby doll, baby doll, baby doll shake baby doll, baby doll shake ifetisha domeku ina wendo tumeletwe ni baby doll vilupi matet baby doll, baby doll, baby doll shake
DJ H the Hype Master
yoni badu alai tuwa funk ah pasta four niko class four baby girl anadai ni washendo pasta four niko class four baby girl anadai baby girl anadai pasta four niko class four baby girl anadai ni washendo pasta four niko class four.
First of all, this is DJ Ace the Hype Master.
Pasta four niko class four baby girl anadai ni washendo sisi bonga pretty to me who are done easy and wanna try to ni class form niko club na magai tuna pass four na magali wamevaa wamevaa dom story gani walai sezi pass dom niko chat na magali mindo fata dom kikibini walai nina piga lon unajua maizani nafika home sezi banja mdam mindo fata son easy streets unajua mindo Melbourne ukibanja nani unapigo boom kani happy magali itachipa soon usi worry na life itachipa noon punctuation kwa life no matter boy ni weekendi walai zimefika moon na madiva wamedrom nime figa zoom usizime my guys unajua rules tunakata walai hadi fike noon kani ndom unataka na call push easy and tunataka madem boom wamejaza design ya makartoon ni wapoa wanapenda matycoon akijipa my guy unacheza pool doki bend una grab una tap good easy girl wanapenda ali bad boon kani life tunapenda money fast good alijama kapata bad luck good everything mina do pray god good fast thing kwa rest play fast move but gana napenda una tick tack una tick tack nini baby una ass una tick tack nini nizo nini una tick tack nini ninge mabuso mebeba sin una tick tack una tick tack nini baby una ass una tick tack nini nizo nini una tick tack nini ninge mabuso mebeba sin. Kejani na choma kindona Sunday morning na mithi na form nimetulia kejani na choma kindona Sunday morning na mithi na form nimetulia kejani na tulia kejani.
Sandemoni na mithi na form nimetulia kejani na choma kingdom na mbebia menza ishukwa ni mispendi god anataka tuende touch na misina option fika touch kwanza ni kustuka nimepatana na asha na mina mjua huyu sini yule feita na penda busa anakunyonga na jaga kikosa chupa na kwa kwaya na cheki suzana na nitanga mtoto jona penda mabuda na ukipata na mbinye kio nisha duda kiwalai kanisa ili badilika
church from all long, rather sleep through the morning and put on a slam, but me woman she a pressure me fi go confession, so me decide fi go and kill the conversation. So me see them rather say sister Pam, who a tell me everything about the congregation, both sister Paulette and her gay husband, and how she still asleep with the minibus man. Sister Gwen claims she a Christian, but a last night them catch her in a stone love session. She a do the dirty dance to the Mataran song, and I say she get the kingdom from the ambition.
Mwenye kuna dem pia masa flani ikifika na wachangamkia after scene kabaridi sezi nkatulia wacha leta mzinga mbili nopitisha bia an kuna dem mwenye kuna dem pia masa flani ikifika na wachangamkia after scene kabaridi sezi nkatulia wacha leta mzinga mbili na selector ni Rambo na MC ni Zidiambo wanga mbaya sana akiweka gopa to miondoko mchezo nilianza kitambo sile enzi kali akishikilia milango nimekuja na moto design ya volcano dandi ya kimat mina shuki ya pumashu pate gude safi tuka seti na machaji foreign Malawi weekend ni kwa nani tumehaya gari weka wakadinali cheki kwanza table search ulikuwa wapi umoroto then umalize na okto alafu nimekumbuka usisao ya ukungu hii ni big tune kuwa beba karaburu picha moja safi utadhani sima ndugu John Falme mix zake safi safi washa moja big manzenski efiti
nikidigi usikie fiti na dai kukupin maze usikie vivi na dai nikuchiu nikubloka big jina dai to relax to kidishi minjina dai nikudigi usikie fiti na dai kukupin maze usikie vivi na dai nikuchiu nikubloka big jina dai to relax to kidishi minji kukidigi to vivi kwa kiti
Shake.
that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca, woman, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get drunk, up, percolate anything you want. Because it's oscillating, if I don't take pity. More to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity.
Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Lete kinare ni kuseti ya kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka.
Tell me
why not cut. Charlie,
tell me love when you
why not cut. Position like a double, you why not cut. That's so to type, boom, boom, punch, Charlie Black. Make a key tip, so come why not cut. Pussy, get away, you come from, wine for me. Make a key money like a pepper, still wine for me. Like a tennis ball, me when you fling, you give me. Your pussy wet like clothes, then make a key ring. You know, do child pussy for me, baby, me want brata. It's a position, I go give you the data. Make a key shovel up your pussy like mix matter.
Sema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe staki alikuwa njegi. Aliwekewa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Wata shembe staki alikuwa njegi. Aliwekewa matembe akiwa na malele.
Na cheki aliki left right. Manguna mejibeba. Luta hadikesho naweza kosa kutema. Usiwori na bili weitisha utapewa.
Aligia mechingwa reati best ni mapema. Nimepiga luku diriba na cheki niko fiti. Na kwa pori nikidigi mangu wai kama 50. Alisema nakapua na misi na adikiti. Mbugini ya magwash, mbugini ya
cheki lele alinipigia tenja. Nataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chalefe ushindanga senje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chora 7. Mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja. Anita Rebecca wanadai kunikafa. Wa Kanero Sin City, ala. Hiyo ni BBL au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. Pity in a real life, uneza confirm. Wambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipaspa na wangezeza sauna. Pahali, mina pele kwa nani sahi. First class touchdown Zanzibari. Miupiga biz kama wa Somali. Kaubongi ganji, unipati.
Wanauliza niko wapi, niko rurasho. Hini Kanero, mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Rapa roundi mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ukatuke mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph Jones. Kaze nyukto pizo kwa roundi uko New York. Niko insecure ile design ya Sauti Sol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela ni nderere nderere ya laughable. Role model wangu manze sini breed a law. Nikidai tambla new press major Joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun padwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun padwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ kojiba gajat. Tulienda wapi situ kojiba gajat.
G-bag na jag mini fiat understand. Walentina kaimara mall vile doze na kala clash. Chrome kani silver body paint black. Penga kikama nazima kwanini atatak. Mabombo wajeta kama yutwa shine to bolt. To rise to fike mali range Hyundai kirol ki light kits. Legalize jaba ni green cut the mask ni kugwe the life. Me and my friends Z on the NZ. Ndani ya Benzi wa super ni ma Gen Z. Boy like Muse mashadi ma bestie. Na cheki nyash na jegi baby kuja friendly. Paipu ma jugs you songa times 2. Ndani KU zinakana shikwa laibu. Mboka ni uta tutashindwa who's that. Machine heavy duty nina dhani ya tini kuga.
Squeezy ni mechizi na wakanesa. Manzi mkamba, anishuko mirema. Alinidinya, nikanza kumlipia keja. Yeupika kiwandeze. Haya, jibag na jag. Njugu na gat. Iyo kombi kuna vile yo slap. Miswezi jam juya dem. Ukinirusha ganji, ndio miu jam. Doba imeshika kama manduya. Niko kila mahali kama manguya. Utanipata malo malu ikishika na mbogi. Ukinikosa kwa simu, usapata ripoti.
Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Matoliza tuko wapi, si tuko jibaga jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Matoliza tuko wapi, si tuko jibaga jag.
Na nikifika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na niki, naniki, naniki, kuita utaitika. Tusisumbuane juhu jafika. Na waita shotu na pima. Nje ya molis na bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jing unacheza maloje. Ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Oh, jing tangu jana. Sitemi sitawacha.
No, no.
Budget ndio blanda. So dishi kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na niki, na niki. Nani
upenda nga machali tu fulani ajangele. Ukichapa bare jamo iko babole babole. Zikishika utatizi na mangoma za jabidi. Na muuwa na mastingo. Andele andele boy child anadai. Nimpatie ka family kama kabi na mili. Tutoi tu happily missy dem. Wako settle my dream si reality. Kula kitu hungry hungry.
My baby my lover. Mapenzi undercover. Na ye huwanda kama kuna another. Jintangu jana sitemi sitawacha. Budget ndio blanda. So dishi kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na niki, na niki, na nikifika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki, na niki.